Hey, yeah. Sunny boy. Kilichobaki ni picha zako na marashi yako, ulionachia kwa ghetto. Naikumbuka sura yako na upendo wako ulokuwa ukinionyesha. Sema mimi nilizingua thamani yako sikutambua. Ubabe kaweka mbele, baby I'm sorry. Thamani yako ndo naiona leo, naumia moyo. Sio mawio wala machweo, naiona ngondo. Nashindia komoni, nashindia komoni deile. Baby wangu sikoni, baby wangu sikoni eye. Basi fanya rudi, baby. Basi fanya rudi, basi fanya rudi, baby.
I'm sorry, I'm sorry.
I'm sorry, baby.
I'm sorry, I'm sorry.
Basi fanya rudi.
I'm sorry, I'm sorry.
Naomba nisame mama. Sijakamilika baby, basata salamu, sikirize baby. Baby apologize, apologize. Baby I'm sorry. Twende wote paradise, paradise. Tukapige mastori. Baby ayaya, mi mgonjwa umeondoka wangu dawa. Baby ayaya, mi mgonjwa umeondoka wangu dawa. Nashindia komoni, nashindia komoni deile. Baby wangu sikoni, baby wangu sikoni eye. Basi fanya rudi baby. Basi fanya rudi, basi fanya rudi baby.
I'm sorry.